Just when you thought it was time to go to sleep, there's one more reason to stay up. The Capital Caravan with DJ Leo.
Mama you my business na pamba na juu yako mama niko busy na ficha Davido misinko chakula ya King Kong ngongingo na ficha mwenyewe kibinto baba la towo mitindo wow 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 mama la towo wow 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 ma uno you know ma umo umo ka umo umo na ka umo umo international numero uno nina ugurumo msondo kibururusi michongo chururusi ndondondo ukinirusu uhondo niko dipa kinondo nikikita kimondo sihalalishi magendo kihalalichu nipendo sister tau said you told the care Mrs. Mister kule kitani likata angeta look at me I'm getting paper leta kasi kibarua andika kaleta usilete uzuri leta vizuri binti tele makuli mana mindis binti kawa tele maufundi niko ndani ya biti fit vile mzee na sakata kwa pitch jagori shakolea tuliza mbio mtetea mama hela na tabia ya kupotea kama sukari na tabia ya kukolea baada ya vyakula unipele chakula uniachie alama shingoni kama Dracula so hili rap king and I'm still pull up my socks eh? My coffee my you my trophy
oh yeah see.
Chini kama una wazim Hizi mambo za kukata tu na data no matter tu WhatsApp, 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 WhatsApp Watoto kizingu wamena chinja kabisa Tena uambie miso nyoka kibisa Ndakutesa kabisa Uni moto watipa ma businessman Fanyi kazi ya kanisa
Wewe no mama la mama Wewe no mama la mama
Kucheza mchezo wa chini Uwanja mini refa Kisha we ni firimbi
Wende unanifanya kila siku mimi niwe sawa Hadi shoga zako wakini yona wanapagawa
Wanapagawa
Hey mkoga
Zanira
Icho shaka zanira
Zanira
Icho shaka zanira
Swag
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 Zanira
Swag
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 Itchashaka Zanira
Wewe no mama la mama
Yeah
Wewe no mama
nekta imesha kuwa na ndoni imesha fika miutengi mtu zingi wewe tena uniki night mambo ya ghetto ujanja leo leo shambani kesho upo kidendea msuri nyelewe oh baby oh baby umenipamba haundo kwali umeniroga kama wasema umeniroga nina ganda oh tena wango kama zoba oh wango mimi kama zoba oh mama la mama
yeah
oh mama la mama
bow down to a DJ that's greater than you, DJ Leo.
This is awesome.
Ajia ya pandi mlima, hewa ijazi kibubu, wezi kuzi kwa mzima. Kizi kubishana na bubu kwenye rumbaya wambea wasiona haya maku wanaobana kutwa kuwanga usiku na mchana maku una wasichana wasiopenda kazi wao za ukudanga maku una bonge la gari unaishi nyumba ya kupanga maku waka 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 takutu sikazi goma limeregea siwazi mafuni kuna mtu unaogea uwani makuzi yako yanakushinda kwa ya wenzako domo linakudinda wanaochagua kazi unaacha kazi ujapata kazi makuzi umelewa tirarira kwa bia za hofa na fujo naleta makuzi umepotea unapokwenda ulipo mchinga utakikuuliza pia we ni maku
DJ Leo.
TBT, hey. Missy pop but na rom card DVD. Watch it go viral. VCT, my studio na mbiko na dani metokea VCT. Hii hata watu wakahawa watati na wale wakupenda chai washati wangapi washa eat. Juu kuna venya sikia sauti solo na dayo mekali wa chapati. Dondo plus bombo glad. Kuna venya hizo vitu mbili budas jai mix. Pointing pointies. Sai kuna venya niko na mapanda feelings. Peso just nigga na changa shillings. Keja convertible nilibomoa ceiling. PR unadai ni kujenge, nita kujenga aje mtu wangu na buda we si building. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT. Monday, TBT. Tuesday, TBT. Wednesday, TBT. Thursday, suno chone TBT. Tunasha for Arsenal, hii ni rifle. Chelsea, Man U, nyini rival. Endo ambia Mariga, nili buy ball. Kuna dembu nasikia, ana die ball. Chiga ish wavy, hii ni title. Mr. Hunger, hii ndo title. Na kwa church ni kingia pastor, wika zile za holy shit. mini Bible.
Hisi loko, nane ndio logo. Watizedu wanawika da, na si bongo. Situ nawika rap, na si costo. Nilikafunga, na si leso. Slam boy kibera, mini ghetto. Lorenzo, E-class, mini Benzo. Wananiogopa, hold up. Madijo wananiogopa, Buda na Missy Kenzo. Na bring it back activity. Na bring it back activity. Na bring it back activity. DJ, bring it back activity. Monday, TBT. Tuesday, TBT. Wednesday, TBT. Thursday, soon not on the TBT.
Oh boy, nimekuwa ambassador bila kupitia CBD. Oh boy, wanadai nilifika pa jo Illuminati ati CBD. Oh boy, yule boy kwa na line smoke kwa kichwa nika nimeva coffee ya cold boy. Oh boy, nikipita kwa mta yako nafuatwa na convoy. Hey, I bring it back like a chorus. Mwanaume ni akili, punguza thorax. Hini noma, hisi choma. Hini before full stop, hini koma. Hini kakwa kitanda for 8 years. Mtu wangu bila kupona. Hini koma, P-R-Z. Mpaka kwa shule squeeze round this. Itabidi mmeni soma. Now bring it back activity. Now bring it back activity. Now bring it back activity. DJ,
sasa tuko jami.
Na weno na wakata wembe.
When
don't I cut a wembe? When don't I cut a wembe?
When don't I cut a wembe?
Wembe, wembe. Una kataka my baby.
Wembe,
wembe. Una wasuka gadi.
Zaga zaga, zaga zaga,
you the king. Zaga zaga, zaga zaga. Zaga zaga, umewaka, madem, nimetaka, ndubade, unataka.
Timi hata cheat, chat, cheat. Chat, hey, my damn keep out around the clock. Hey, me crush out the 1-2-4. My damn keep out around the clock.
I don't attack, I don't give it to them. I get this, I mean, I give it to them. It happened now, and I want it again. Lie, mean, I give it again. So my damn don't copy such in a time. Now my body man, how many parcels are? Hey, my body man. Cause she girl, they me no touch nobody, man. Cause she's super, wrap up your body, girl. They said that they monkey, they look at the tail. My nigga, go to your cell.
So my damn wanna bend the video. Dimi na dile,
na gawi ang dimi na dile.
Weno na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Weno na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Wembe, wembe.
Ah,
una kata kama baby.
Wembe,
wembe. Una wazuka gadi. Asema tam, asema tam. Sharubati maji matam. Piga shere, piga karam. Madman shivo sunafam. My baby, kidogo, kidogo. I say my punku zama enge, basi kidogo, hey, kidogo.
Basi nipe yote ni furai. Yeah, mapocho pocho, adi nirambe sani.
Nimuita, ani, anavokata, shwari. Yani tamo, sukari. Toto full burudani. Mazaga zaga, mazaga zinyo. Ingo mailiki bila mpinyo. Uwanjani, Ronaldinho. Ijipsi weke jingo, pandisha jino. Weno na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Weno na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Wembe, wembe. Una kata kama baby.
Wembe,
wembe. Una wazuka gadei.
Sini hao matemanze wana taka timi. Wana kuja wametunga mpini. Wangine wana tunga bila ni. Sabuni, nyatini peyua. Nyatini kama goya. Nyatini peyua. Nyatini kile goya.
The Caravan. 2 hours of non-stop party music. Bow down to a DJ that's greater than you. DJ Leo.
Madina no matu kwenye IG. Hazifanani tu kwenye ID. Wanajifanya katuma VIP. Na mtaani ni ma IDP. Wanachota sana kwenye Insta, Snapchat ama Twitter. Eli wako klabo kata maji. Na keja yake ilikatwa maji. Wakipanda ndege tu ma selfie. Wameshinda mpaka wale wasafi. Wanatumix kama kafi. Na daily morning kama shafi.
Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha.
wanajichocha, wanajichocha. Hawanaga kitu wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Hawana mashumu wanajichocha.
Wanajichocha kuhusu tumaganji bro. History basi wewe kuhusu jo. Ukipenda the don't da. Mr. Moneybags bado na pamba na. Story za machocha basi misimo. Mina piga mazinema pale desimo. Salamu za mapesa nina shikamo. Marasaba, marahaba. Mini manimo. Ipate na maganji mini animo. Na kama ni maganji mina ketimo. Story za mababa misimo. Story za machocha wacha brother. Funga domo tupatane kwa kiwanja. Mitaa katikati kwa wajanja. Propaganda na bado na wamata.
Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Hawanaga kitu wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Hawana mashumu wanajichocha.
Meka katimu kwa kiwanja. Bado mademu wanapaka wanja. Wanakamshumu na wanakanya. Unajua makini kwa mjanja. Hakuna kakitu wanadaidai. Menyo wa fresh bila die. Walikuja juzi wa shadaya. Bye bye, mina yo baby. Bugu bugu bado mina jigi jigi. Fresh natafuna kama bigi jigi. Spendi vitu ndoko leta bigi bigi. Bigi bigi, doza bugu bugu. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Hawanaga kitu wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Hawana mashumu wanajichocha.
So you're stuck in your car seat and you can't help but move your body. It has to be DJ Leo.
Maneno weka musiki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga musiki. Safari na musiki. Acha maneno weka musiki. Kiba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza musiki. Acha maneno weka musiki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga musiki. Safari na musiki. Acha maneno weka musiki. Kiba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza musiki.
Bambata shika kamata rumba chakata kaboka mchizi shadata shadata
rudi utotoni usipotembea kibebwa mgongoni tu fafa champion boy nite bwana samata. Unaota mapembe ongeze mkia na ukini bip tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mamba. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Misa unaweza kusaki sasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda kasa na kamba. Ama ufata yayo uchane msamba. Pasua miamba, pasua anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Maisha na musiki. Acha maneno weka musiki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga musiki. Safari na musiki. Acha maneno weka musiki. Kiba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza musiki.
Bambata, shika, kamata rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu meki. Cheza lokasa ya mbongo, wezi kumeki. Watch yourself, sijo kaji confuse. Mzuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuwaji. Utajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Umwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kasa na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Wasua miamba, wasua anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Maisha na musiki. Acha maneno weka musiki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga musiki. Safari na musiki. Acha maneno weka musiki.
muziki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza cheza muziki. Wanatamani tupotee kwenye map. Tunapeleka game to the top top. Kana toja that we don't stop. Don't stop, we don't stop. Wanatamani tupotee kwenye map. Tunapeleka game to the top top. Kana toja that we don't stop. We don't stop.
Whether you're on the night shift in Kenya or on the other side of the world, we welcome you to the Capital Caravan with DJ Leo.
Another one.
We the best music. DJ Khaled.
I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his wet just like he came from Maytag. Rock a wristed on the brown. Like, then I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down and I. Cause I can answer things that I'm gon' do. Wow, thoughts. Wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get that thing to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, thoughts. Wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
Taken. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I can get it, you say. I can tell you gone off the juice. Careful, mama, why what you say? You talking to me like your new babe. You talking like you trying to do things. Now that potty gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl red, shit on brown. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild. You looking like it's nothing that you won't do.
But you won't do.
Hey girl, that's when I told you.
When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
The Caravan, 2 hours of non-stop party music. DJ Leo makes it look easy.
Yeah.
There can only be one king, DJ Leo.